Angithi ngabe ngizilayile manje wena ufika endlini yami mina ngakubizile wena. Oh, mina ngithi Monday, Tuesday, Wednesday, asana sami ngifuna ngomgqibelo wena, umgqibelo. Angithi ngabe ngizilayile manje wena ufika endlini yami mina ngakubizile wena. Oh, mina ngithi Monday, Tuesday, Wednesday, asana sami ngifuna ngomgqibelo wena, umgqibelo. Ntombazane ngikuthanda ngempela, akekho ofana njengawe baby. Yazi ukuthi bukhala ngempela, ngiphatheka kabuhlungu. Ngiyasokola mina, ngiyasebenza mina. You be nice to me, but you so extra. Loving is through every day, mina just to make sure we okay. Funa ukuthenga umuzi omkhulu, ntombi hlale sonke. Mina ke nawe ntombi ngeke hlale iviki lonke. Ngithi ngisazoba nengane nawe ntombi futhi kumele ngizondle. Angithi ngabe ngizilayile manje wena ufika endlini yami mina ngakubizile wena. Oh, mina ngithi Monday, Tuesday, Wednesday, asana sami ngifuna ngomgqibelo wena, umgqibelo. Angithi ngabe ngizilayile manje wena ufika endlini yami mina ngakubizile wena. Oh, mina ngithi Monday, Tuesday, Wednesday, asana sami ngifuna ngomgqibelo.